nimefurahi sana hapa nikutana vijana ambao wamekuja hapa mapema na documents zao, wamekuwa interviewed na wanaenda nchi tofauti kufanya kazi. Kama hauna passport, serikali itapanga upate passport kwa siku moja ama mbili maximum. Wewe unaenda kwa e-citizen, unajaza, unalipa the fees za e-citizen, unapata hiyo number na receipt number. Hiyo tutapanga siku ile, either hiyo watu wa passport watakuja hapa Makueni, ama mtakuja Machakos, ama Kitui, ama Nairobi. Unakuja asubuhi, unafanya biometric, unapigwa picha, alafu by jioni ama following day unapata passport.